Yeah. It's Squabulos, the most wanted. Life kit day day. You got me. Rich kid Barot. Dimi Thunder. DJ Lifuna Mac Dex on the 1-2s. Eight niggas production.
Westside music blog.
Look, let's go, let's get it.
Bika mwale bambanda mwale lema. Bika mwale ho. Bika mwale bambanda mwale lema. Bika mwale ho. Aye, bika mwale ho. Bimazi vya ngombe. Bika mwale ho. Bijabi, bijabi. Bimazi vya ngombe. Bika mwale ho.
Uti uyo munde we na towo neba bande. Taipi yesa tapipa tisimeo kisende. Vako na basali notize mupuma nanga. Haseya noti miwo kweba ti mupuma nanga. Mufuta wa basali veni kona kulo wola. Wakona kushwa bati yo hakoni kuyo wola. Skini inge godi bati atori mafula. Kumuwona wa chunchula miki bunde fela. Neke maziri tiyo bilupikiza yelo. Hanzivi injina fosani buza kabilelo. Vichapi vichapi, vimazi vya ngombe. Baby tuna vichapi, vya mafula amande.
Ayye vichapi vichapi, vimazi vya ngombe. Bika mwari ao. Vichapi vichapi, vimazi vya ngombe. Bika mwari ao. Vichapi vichapi, vimazi vya ngombe. Bika mwari ao. Vichapi vichapi, vimazi vya ngombe. Bika mwari ao.
Zeli mchilenye, niluna wileni. Kabona lelo kamina mazazi ya mataka nieza tireni. Nitiruli na balelwa ni kutelela. Vaka ofi na balelwa kusutelela. Skin color ya fula imietelela. Anilikeni njina fosan kamila telela. Shepu kisi botela sa black label. Kina churo eka panji kima hebo. Nibona kala ya muzili limwa meto. Nitimalu tukula lipilu woma hento. Vichapi vichapi, vimazi vya ngombe. Vichapi vichapi, vyapanga kapote.
Aye, vichapi vichapi, vimazi vya ngombe. Bika mwari ao. Vichapi vichapi, vimazi vya ngombe. Bika mwari ao. Vichapi vichapi, vimazi vya ngombe. Bika mwari ao. Vichapi vichapi, vimazi vya ngombe. Bika mwari ao.
Sasi utoke silila kikuziva mwaku hatela. Hipapu ya simbunda yebinisa nikatotola. Hamoho nilichilu siliza halu sapila. Manyuku nyuku kulu utwa ipeto wakopela. Lwaziba babanga takutiwa na nipuzo. Halu opera tuana kikutirwa la tasizo. Minembo ya kale yeba siilebo kuku. Kuituwele la fela kwa pilu butuku. Vichapi vichapi, vimazi vya ngombe. Bevi tuna vitapi vya mafula amande. Kona vene vapila ni basari vavande. Utukile muli lofali so chile kande.
Bika mwari ya bambanda mwari lema. Bika mwari ya ho. Bika mwari ya bambanda mwari lema. Bika mwari ya ho. Ayele vichapi vichapi, vimazi vya ngombe. Bika mwari ya ho. Vichapi vichapi, vimazi vya ngombe. Bika mwari ya ho.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Production.
Bye bye. Oh my God, I love you.